Network.com.
Kenyan boy. Oh na 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 na. Oh na na na.
Kiki vibes.
Oh na. Macho kufumba na kufumbua. Dona kuona wewe malaika. Niliye muomba Mola nilete. Yule wangu wa pekee.
Yule wangu wa pekee.
Nahisi ni wewe amekuchagua. Tupendane mimi na wewe uje kunifaa. Kwenye maisha yangu mama we. Uwe wangu wa pekee.
Uwe wangu wa pekee.
Una kila sababu ya kupendwa. Uwe uzuri na smile yako mpenzi. Vibes unasonipa. You so authentic. Me, I wanna be with you. Shorty, all my life I wanna spend with you. Penzi nitakupa so isha utamu. I swear uta enjoy my boo. Uta enjoy my boo. With no doubt I promise you.
I assure.
Kwa mbuku, blaku jichora malashe siko kwa luku. Machos na gloka kwa loli vruna kasianga mashori. Connection yetu ni ngori kuliko zuku. Naifanya mia kwa mia kuna chanusu. Na nkiangalia my dear feeling is mutual. Na nkona nia na pia I wanna be in your ears. Na kusifia malkia I wanna push you. I wanna push you to different heights for motivation. And abilani kisema sitoki ghetto. If you have faith utashika muti kesho. Any verse I speak who I kosi lesson. But lesson ni kikupe attention uliza. Special bila takweka effort. New Jiza, mrembo apandishu super metro fuliza. Careful, cause if she wants to settle, timiza. And I hope you know I really meant it. If it don't work out, tunadunga Ozempic. And to anybody who's against it, if we link up, I'll make you bow to the Empress. You see the vision that I got for us requires focus, so I won't use a poor lens. Kwa nini ningino natakofanyiwe ndo ujio unapatiwa assurance.
Me, I wanna be with you. Shorty, all my life I wanna spend with you. Penzi nitakupa so isha utamu. I swear uta enjoy my boo. Uta enjoy my boo. With no doubt I promise you.
I assure.
Network.com.